tangisi nyoba gurika nafiti byiringiro byejo aho ni ho Yesu ukiza yasanze azagusha kicyazimiye mwijima mwishi nyoba gurika nafiti byiringiro byejo aho ni ho Yesu ukiza yasanze azagusha kicyazimiye yafuritse umwitero wo gukiranuka kwe kuko umugeni arimbishwa uko niko yanyanditse kuko umugeni arimbishwa
Yeah.